Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisare sappo e jetti lewru février hitande 2016 jeena yandu sokki du studio tamani miɗe tawa e les maisons de la presse Bamako jetti nono ɗo kabaruji du yumor way galo. O compétitude kanko horeje ministre ngoddo to France to mo binodde Tamaniel Valls o litawé do mo hani warde le leydi meɗen di so uri do Mali do o yaranto Burkina Faso to yoga e halaji di fan kan yo wadde wakkati jonon do jam e deejere. Ko honjo tobe koliti widli hen so bami fo warti do Mali do holiti tewide wakkati jonon jewata yalla hono detti kaani secret fa jaddi kobbe kabe halaji kewdu du ngara halede do hen fa yottiade wakkati jonon no detti kaani heejirede fa je kaldole kawrangal yalla tabe le leydi meɗen di. Kenyan kawtal an wonno waddi do Bamako do ngal do kawtal ngal wondi e yowade wakkar jono fa paabo do wono yimbele demobe gombe le leedi meedi en dibe paabiro do en do wono an ka ko kan nawtirade wakkar jono fa mbara hono kulle fu ko kan tawede le leedi so taama ana boni e do wono no kabaru demal. Gol ballon le leydi meden di wakkar jono tidallaji di ana jiyale hen sanne holtindi wi fa hande di do tidallaji kebnaka dabar sabi de sa jewi do no kanje gube lennade fa leede wakkar jono be kolliti wi so be ngattaka do tan be ngara wadde le hen basi do wol so lamo holti wiide fadi ballon fukita ka sen faabe kebana di do tidallaji dabar secret do no sembe kabaru dum jogino do bete andi di bismillah modon e hedade. Politin duwi de kanko horejo do woni ministre en France bobno de Tamaniel Valls mo haani nadde le leedi meden di nyalawma hande on o jaato mo haani waddido baldi so yurido Mali do ya hanto Burkina Faso to so wari le leedi meden di yogay halaji di fu ana kan yo wade wakkadu jono do kabaru jam e deedere ko wadi so mo yahale de le do leedele di dudu won ko bonanda di ngadi leeyi lamorde ko fa kebe famtade kede Ousmane Diko
garangal premier ministre français yo andinde Mali balligu français ana heddi henduna bali o yida e president Ibrahim Boubacar Keita ile garangal makko do Bamako do o hirto dotto de mudun jamma aljumaare de Manuel Valls wara yaade gaawo do soldats en France be operation Barkan hernabe e habde e gube mantortobe alsilamaku le sahal kenna le dawol makko goldu o yaa foroyde mayiti be kufinaaji bulbulu heddibe le torra ngaka kidalka nyande aljumaare ka amsadin andini lati sababu kanko premier ministre français e garangal makko Bamako do o yida hono janginaabe soldats en be EITM be do Mali do kanye Mamadou Sale Nadif horaji minisma leebi Manuel Valls e andini France ano donta maliga fa sanne tagal kabaru soldategal dabare yirwere du daddete hitande fu France ana wallir sahel ko yata millioji temede joy euro.
Ko honjo to wobe kuliti widle hen wakkati jono kanko horejo ministre en France be so bami fo naati le leedi ni ta yoga e halay di fu ngaran yo wadde wakkati jono do tikani secrete faabe jaa yalla hono jaadin kobbe kan habirede le majjundube kuliti widan hani ko tawe jeewe yalla hono watte wakkati jono kaldale kawranga no han tebrede le leedi meden di halay di do kan yo waddo majju kede kanko noddirte Alexi Kalambiro yo journaliste nokko mo noddirte les Echo ko halido hen do facci tango Muhammadu Samaseku
la fiji
tondiral hakillaaji do kabaru ndena tan waddatamo gamenga hejoji golloji makko an holla wiide kabaru denagu tan waddatamo eden holla wiide dun balla mabbe faade gouvernement Mali bangal taddere Sahel o e tidallaji denagu di bangal kabaleri ndi kay hala kewka wala bangal politique ne yo dun tawangal non denado be pamri denado be certi hakillaji dun fu an holla wiide wargol makko o yo kabaru denagu e kaldal tan non.
Kanko kedar waldina so zini le leedi meden di holli tan wedo o jokkitiki do wono soldats be keddibe le kasara ganno to kidal to aljumar jabbi nonde o jokkitiki be yaade faa do wono to laggine to suturaaji mabbe di kani wadde to kenyen min kalni on wiide do do wono roobel taton kanyen keddili hen sakitiki do faande kiki de min kedi kabaruji di hollitinde wiide debbo goto kanyun tan heddile di do bonandaji paame debbo goto heddile di do bonandaji kanko do wono kedar walde minismande o holliti wiide faa handen be ngadano be ngatta fube jaa yalla jam e deedara no tale mal do fa kadal e kawrangal tabe secret bodo may ne trimi jojo modo hellame bemal ande gal mi noddirta phase facebook gal won kambe hedaabe suudu ministre huminindu kabaru galleji e moddinde cuudido yimbele be kanade cuudi laamu di laamu wonde moddinde wakkar jon do won cuudi bino dotto logement socio di holitan wiade hedaabe makko jehino to fanato altiner jabbinonde ko be jano ton ko holitan wiade wakkar jon be kuliti wiide cuudi gurdude moddine ton di wondi jottaaki le hen fa gasa tagal mudu kambe hedaabe suudu ministre ndu be ngadi noddango fewde do won ko kaado moddina di do cuudi tinno moddintino ko yubbita ko yubbaaki le hen fu kanko mer do won to fanato holitiwdi yimbe elfana be metamali dido golle sanne sabde sa je tuudo maha ko ton ko e ko pandi sanne kede ko halido hendo fottitango Muhammadu Samasi
dunke andal kabaru tuudi ngarno do le chuchuka hetti kenya o woni kollitido wiide galle de fewal fe so wona dun mi milnon heddi tan gote fu hokke kle mudun jot en galbe yari dun nokkuji mawdi non be tawi di ngadna ka jonkoroji kew kala mo koroji mun buri himbe njoyo billoto hen wona hala jon rebe di don kay min kumpitama wiide dun fedde peccudo galleji di joddinama tawe hejaabe commune o fay goto wada ka hen jama o sini dayan ko min pammini bi tawene fay hunde mi andana dun
walde do won sin waye humininde kabaru demalle nokko holitamed wakkati jonoobe gondi e yidudon yimbel demobe gombe le nokko ofaabe tottindire muudo hakkilaji no kanne nawtirade kulle kande watted le gese de tawe dum wayi warde hono anka kulli iwodi leedi fu ko anni fa bonna nyamdu so awdi bamama fa wadama le majjun holitamed kanko noddutedo Saidu Mayga o kede ko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
this time
balde didi woni ko kawrtal ngal wadata immaade muudun yo fa jama o martina kum guldirde amende mi andina be dun kulle ko min jayata sala kabaru demal leedi mali ana yiro sabbi min pammina be sifa produji baroji hudo ko min jogi idi kewi goto fu inde mudum eno jogorto jo en gesbe andadun wiide e le ko warata ko min jahan fa e le gurede to tondirde be hakkilaji sallami den be da famu do ko be hasindini sabbi en fuf yo sago goto non
collaboration ensemble
faande kanko jodo o kabaruji mabbe no dirte Burayma Touré o yita ka micciteden wiide o do suko jokolle o majji handen o ka ilale puddod lewru fevrier ndu fa hande o yita ka wakkati jono yimbe jodo be kabaruji be fano gonde o kindirde juude faabe jeyalla hono haani yitirede be kolliti wiide suudundu be no dirte 9e arrondissement do bomoko do be puddi wadde do hen horgol faabe jeyalla hono o do neddo haani yitirede kede kanko no dirte Dramane Aliou Kono yo horejo maison de la presse do bomoko do ko haali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
don wiide njedobe kabaruji lam o tamondiri juude sala sakike amen majjudo o ana yite dum do yo mojjere mawnde non dum medal waddede jaati dum ana huntana en hore mi humpitama kabaru majjun nyande altinere de don e don wadi windande mudum le journal am latima go o jaati sakude kabaru mudum ciagal dum mi humpitima yimbe le securite d'etat sabi journal do gollano do ana souci sanne horejo sao neldi min gollobe didon officier en nyande fuf e be jida amen bangal mi kokabe numeroji e hono mun en min jidi dum e premier ministre o o yamni ministre en don kumani do kabaruji e kumani do denagu yo wada bodde mun sala journaliste majjudo o an yite
fa hande tidallaji ko ne figol bolon leedi meden didi do tidallaji di kebanaka dabade sabi de holitindi wido ko do anni fa dum banta kenyen ko figol bolon gol gol heba e bantude wakkati jono do won kambe yimbeel assemblee be jatti kambe kuditi dum bottine sabi de be kulti wakkati jono do won jingonobe gede de fufati njaaso memindira e ton fa keben famtade kede ko Muhammadu Samaseku mobini en do hen
dental pelle be federation jippini e 2e division be welti ma sanne e kabar o be kuliti wido dum championnat hikka o wawa wadede ciagal mabbe ley hala yeli sisoko goto e horebe fedde juliba asi fedde kalfinado golleji ley federation o hono wowirini gilla fuddode basi o yamiri yo championa o fudda tawene dewrintinobe ana wondi e darde no basi o nyifata minen kay gilla boy min kalifa labi championa hikka o wawa wadede ciagal meden bangal dental pelle premier division be dun do yo yeddugol seriaji figol ballon leydi malindi non li hala banta jabati jokko horejo fedde stade malien ko be darni championnat o ko hana fey dun wawi latade sababu bonnude saison 2015-2016 o e leydi o seria wodi yire yimbe la ngabba do radioji halude wide so ni kambe be ngala e championnat mali o dun wadataake faabe dalo ittude yonki kala jeddido dun fay goto dillali be jedda seriaji jukkoje mabbe wade bangi dow sago yogabe sikke wala o do tidalla wartan do wonno sabi sariya gollaka be bonni jikke am fi joni watta hitande ko basi mo meeda ka yede le figol ballon leedi mali o fuddi o do tidalla hakkunde pelle premier division e federation o bittaki fey gillanden kala dewrol dawrado bangal yimbele politique dina e yimbele sembe caldi nafali
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sakirabe jeyal lodo ne le reso ngaji meden de puddiran do kaydo be kollitiwi do ko yaata himbe le chapan taton demobe kanye ngonde wadde tor kawtal mabbe wakkati jono faabe paabe e pammine du no kabaru demal wordi to wakkati jono woni tangre kawtal ngal hani wadde to mabbe ted lenni be ngal do kawtal dente ngal balle ngal be noddirta agri profiski so duruto en gardan do kuli korodo be kollitiwi do wonno ko noddirta de sira kolola hollitan wiade kambe do be ngadi to heejoji jowidi wakkati jono do habugol haddugol be roobe le majjun be ngadi to kawtal be pammine yimbe lo gobbe tobbe kutteji tongidi do haddu gobbe perobe lanniibe o do golle ONG mo noddirta tostan sikirabe kabaruji moddi min jogini on do bete hande di holitindi wiide kanko horejo ministre leydi France di mobno deta manuel valso mo han natude leydi meden di handen so urudo yaranto burkina faso to yoga e halaji di fan kan yo waddo kabaru jam e dejere be koliti wiide wakkati jono dum won yimbele dunki ande be bi sa ewi wakkati jono yoga e halaji di fu jowoto e habude jihadin kobbe ne majjudu kanko manuel valso an hasindini allah ko hale do hen be jaw yalla hono watte fa kaldale kawrangal tabe leydi meden waldine be noddirta anka don sino waabe koliti wiide noddirtende winsha shin hollita wiere wakkati jono be gondi e faaba don yimbele demobe gombe le nokko o faabe kollo do enono produit ngaji di kaani nawtirade wakkati jono kaadi warde hono ko iwrata le leedi sada bonna demal kabar demal fu fiugol ballon le leedi meden di fa hande do jogi tiidallaaji ko hollita wiere dum hanno fuddude kenyen ko heba yollita wiere do heba fuddude fe sabi de dum wonon sa jeewi balle ngattaade fa leedi be koliti wiide kambe be jabata fe wakkati jono so be ngatta ka le fiugol ballon gol wor so laamo bammi dido anyaaji hollitinde wiide dum bortine wakkati jono fa dabareji kebene le dido tiidallaaji